wanna do
from that day to this far, you make me be proud. My body, my heart, feel it and so far, and so far.
Younger, is younger.
Wapinzani chali,
owe owe,
hoi hoi,
owe owe.
Wapinzani hoi,
owe owe,
chali,
owe owe.
Klabu bingwa za mwaka, kafu, kwenye zile top chumo. Shilikisho la kafu, Yanga, paka finali. Tulizga watano tano, wakasema hizo timu ni vibonde. Tuko pata paso kwa mkaba, mama we. Niseme,
sema.
Wanna you?